zwap.com.
Hadithi yangu wa mapenzi, naliona lako jina. Mimi, sina la kusema. Na nyota yako wa mapenzi, imegoma kuzima. Popote utapo kwenda, ntakufuata tuwe wote. I'm coming for you baby, I'm coming for you baby. Popote ntapo kwenda utanifuata tuwe wote. You're coming for me baby. Basi acha ni kuimbie. Sogea ni kuimbie.
I lost my heart in September. Baby, you remember our time of surrender. You are my melody. Follow me in my dreams. Mi e qua così si chi. You are my melody. Follow me in my dreams. Mi e qua così si chi.
Popote utapo kwenda, ntakufuata tuwe wote.
I'm coming for you baby, I'm coming for you baby.
Popote utapo kwenda, utanifuata tuwe wote.
You're coming for me baby.
Basi acha ni kuimbie.
Beats killer.